Esule yo mwenda. Tosanyuka, ai Israeli nesanyu ngama wanga. Kubango ogenze ngoyendo kuva kukatonda o, wego mbempera kubuli gulilo. E gulio nesogolero tebili valisa, no mwengo musu guli muguwako. Tebali vera monsi ya mukama, naye Efraimu alidayo mu Misiri, era balirira mu Bwasuli emmere eteri nnongoofu. Tebali fuka ebiweebwayo eby'omwenge eri mukama, so tebali basanyukira. Saddaaka zaabwe ziriba gye bali ng'emmere y'abakungubazi, bonna abanaagiryangako baliba boonoonese. Kubanga emmere yaabwe eriba yakukkutibwa bukkutibwa, teriyingira mu nnyumba ya mukama. Mulikola ki ku lunaku olw'okukuŋŋaana okutukuvu ne ku lunaku olw'embaga ya mukama? Kubanga, laba, bagenze okuva awali okuzikirira, era naye Misiri alibakuŋŋaanya, Memphis alibaziika. Ebintu byabwe ebya ffeeza ebisanyusa, emyennyango giri byemala, amaggwa galiba mu weema zaabwe. Ennaku ez'okubonererezebwamu zituuse, ennaku ez'okusasuliramu zituuse. Isirayiri alikimanya. Nabbi musirusiru, omusajja alina omwoyo alaluse, olw'olufu lube lw'obutali butuukirivu bwo, era kubanga obulabe bungi. Efulayimu yabanga mukuumi eri Katonda wange, nabbi ekyambika eky'omutezi w'ennyonyi kiri mu makubo ge gonna, n'obulabe mu nnyumba ya Katonda we. Beeyonoonye nnyo nnyini nga mu nnaku ez'e Gibeya. Alijjukira obutali butuukirivu bwabwe, alibabonereza olw'ebibi byabwe. Nasanga Isirayiri ng'ezzabibu mu ddungu. Nalaba bajjajjammwe ng'esooka okwengera ku mutiini mu mwaka gwagwo ogw'olubereberye, naye ne bajja ebbali Pyoli ne beeyawulira ekyo ekikwasa ensonyi, ne bafuuka ab'emizizo ng'ekyo kye bayagala. Efulayimu ekitiibwa kyabwe kiribuuka, kirigenda ng'ennyonyi, tewali bakuzaala newaakubadde ali olubuto newaakubadde eggwako, newaakubadde nga balera abaana baabwe, era naye ndibafiisiza ne wataba muntu asigaddewo. Weewaawo, era ziribasanga bwe ndibavaako. Efulayimu asimbibwa mu kifo eky'okwesiima, nga bwe nalaba Ttuulo, naye Efulayimu alifulumya abaana be eri omussi. Bawe, ayi Mukama, oli waaki? Bawe olubuto olutaasa n'amabeere amakalu. Obubi bwabwe bwonna buli mu Girugaali, kubanga eyo gye nabakyayira. Olw'obubi obw'ebikolwa byabwe ndibagoba mu nnyumba yange, siribaagala nate. Abakungu baabwe bonna bajeemu. Efulayimu afumitiddwa, ekikolo kyabwe kikaze, tebali balabi bala. Weewaawo newakubadde nga bazaala, era naye nditta ekibala eky'olubuto lwabwe ekyagalwa. Katonda wange alibasuula, kubanga tebaamuwulira, era baliba mmomboze mu mawanga.